ingoma kwani inaongezwa volume wapi buda?
Achana volume bro.
So unasema tu flow nini?
Sio tu ichape kioktopizo, calligraph ama kaka.
Ziwacha tu flow.
Kitisha manyama tumeze mama, tumemeza. Ndio nimemeza. Unakuja nyumbani unakaa Beyonce. Unamuka asubuhi unakaa Shaniqua. Atuma nikupa kushinda matema hizo na bado unasema unataka sponsor. Unakuja na nywele unasema ni zako. Upepo inakuja inapita na nywele. Unaenda saloon nalipia makucha. Unaosha vyombo makucha yanatoka. Unakuja na ndudi unasema ni Uber.
Highwayzy, highwayzy, no,
leo nakuja na umata. Unakunywa mizinga ni kama umelipa. Tukafika nyumbani unasema haiwezi.
Anasema ananyesha.
Unamaliza shule unataka kuwa huda. Unaenda Dubai na babu ya mtu.
Babu ya mtu, babu ya mtu.
Huda anasema anauza manyanya.
Manyanya za Dubai buda. Dubs.
Ndiyo wana karenji, roma nini?
Lakini mbona wane madha wangu wa mboga wa mtaa. Ameuza mboga maze for 25 years. Hata wilbaro bana.
Unasame mamako wa budangu buda. Yana uza maembe.
Highwayzy, highwayzy, no, no. To enjoy highwayzy.
Unacheki maselebu na vua manguo.
Ati unataka sifa umelala na wote.
Uliza Gabu. Ameshika watoto wengi kushinda Gaina. Enda usome.
Enda usome, enda usome mtoto.